cotona, il tuo amore mi fa impazzire. Ai 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 ai. Bing bing, it's so baby.
Wedona.
Bono me ni fanya niwe chizi mama. Wedona. Nikikona moyo unanidunda sana. Wedona. Bono me ni fanya niwe chizi mama. Wedona. Nikikona moyo unanidunda sana. Wedona, nimekubali wewe ndiye tawa. Wedona, mapenzi yako yamenifanya niwe sawa. Wedona, nilikona pale kipita njia, nikajikuta na kupotezea akili mia. Tabasamu lako linanipa furaha, kinitazama na sahau hata shida. Mwendo wako na vibe za kipekee, kila nikikona nazidi kukuelewa. Usiku na mchana na kuwaza wewe, moyo wangu mechagua wewe. Wedona, mbona umenifanya niwe chizi mama. Wedona, nikikona moyo unanidunda sana. Wedona, mbona umenifanya niwe chizi mama. Wedona, nikikona moyo unanidunda sana. Wedona. Jotunde pole, tuenjoy maisha. Taratibu kishika mkono wangu baby, dansi taratibu kama unakunywa kinywaji. Usitumie nguvu makirikiri. Wedona, mbona umenifanya niwe chizi mama. Wedona, nikikona moyo unanidunda sana. Wedona.
Bang, bang, to why music.